Zabbuli ya 13. Olituusaawa, ayi Mukama, okuneerabiranga emirembe gyonna? Olituusaawa okunkisanga amaaso go? Ndituusaawa okuteesanga mu mmeeme yange nga ndaba ennaku mu mutima gwange obudde okuziba? Alituusaawa omulabe wange okugulumizibwanga ku nze? Lowooza onziremu, ayi Mukama Katonda wange, yakira amaaso gange neme okwebaka okufa, omulabe wange alemenga okwogera nti, muwangudde, abankyawa balemenga okujaguza nga nsagaasagana. Naye neesiza okusaasira kwo, omutima gwange gunaasanyukiranga obulokozi bwo, naayimbiranga Mukama kubanga nkoledde obulungi obungi.